رب العزة عما سمعنا سلام الحمد لله نكون خيرين الى اله رحمنا يسردين الى ربك النبي صلى الله عليه وسلم
امين الله جابو دعاء مجيب يوتا ني اغوغو امين هوتي جامدي جوي تاتي Ami fola nta on la bangal gopala ranal ha on kirita kubaruji Nigeria, Africa edi duniaru. Ema jawabu on ba kubaruji ngol Buba Mohamed Buba Suleiman fasiri nden bo janganta on hautade e jantoji amin e wakili amin neldi amin igadiwe. Yonta ni se herito wo huwa ina jonde bedda sautu radio ngam herito kifago kubaru. Nder kubaruji din hande ni ha kubaruji Nigeria on tame utuki majalisaru wakilin lesdi Nigeria mani ardilo bola amitini budo watu gojude do didangon doko wolfu karabe jangirle maule nyamali handen ha kubaruji Afrika bo lesdi Habasinia adahiji abe mariko hewtata ujunu lejedidi halis di Saudi Arabia den kubaruji duniar bo on tame hedutuki hitobe Britania huitobe lesdi Britania don humbana prime minister jo lesdi dini te hado kolarani taire Gaza eritowo dum min Sa'adatu Usman Ubangari silminta e jangangon kubaruji Nigeria Africa e duniyaru amma hedde mi jangangon kubaruji Africa e duniyaru ni hami arta mi jangangon kubaruji Nigeria majalisaru wakilin lesdi Nigeria mani ardido Nigeria bola Ahmed Tinubu do watu gojude do didangol dokko wol fukarabe jangirle mawde de jami'aji nyamale horejo komitiru hakkilinoru nyamande fukarabe ha majalisa rundum boyega ishaka wadi on wadi manore den yake de omiti de no he jaydi anko be malla bo kubaruen hado gasola buja la morde Nigeria mo andini wigo gida ngol ni arti lartama hedde gol watana juude ardino Nigeria bola Ahmed Tinubu wi hokkay bawal bawo mudum no dum subirta majalisayen hukuma hakkilino wakilantaari schools de Africa hirnangeje de ECOWAS ardido Tinubu ni wi do do majum tammi tabitingo wakilien lesde gonde les ECOWAS gam rago faali yeso maje ardironi hali andinika ha do darnde mudum ha yake hunnuki wakilien ECOWAS jego dembo wi dum tammi hokkugo lesde den bawal dum tammi hokkugo be bawal bawo ardido ni noddisiri be kautal ECOWAS dara haura hore dembo daito ko fodata sendutuki ko e lesdi nin erito be do on ko heba nder kubaruji Nigeria jonta bo se on wayna jonde gam on kerita ko heba nder kubaruji Africa e di duniyaru lesdi Habasinia wi fudda adugo jiabe mari ko watta ujunudde chapane jeedidi jodi be lesdi Saudi Arabia der habe natu be der lesdi din do wal do lawol ngor wala dungaye nen bobe do yida e nyamul ni daku malla bo billanego ha inaje bebe kuwata taskaram hukuma yasi lesdi kulesdi dinni wi dum fuddai adugo jiabe lesdi Habasinia hande loru ndudo ministajo yasi lesdi kulesdi din burtuka ayana do on andini taskarankam nembo andini taskarankam do taskarankam fuddai hugo nembo dum fuddai adugo jiabe lesdi mako hales di Saudia e males ne ke dirande Saudia nin nembo wi gomnati don fahiyeso e darugo e tadugo bu herdatugo bu dudol gamia dum adi jiabe lesdi ni hombe lesde yasi hadum nyamata ne da kuma be warugo jontani Habasinia adi jiabe lesdi mari ko watta ujunudde chap tujunude jene e temere e jedidi iga lesde Saudia e lesde kedirandi mari derbe halis di Yemel lestaskaram futata futaka hitande rewjunure didi e sappo e jetati. Ere tobe do on koy bandir kubaruji Afrika jonta bose kubaruji di duniyaru hitobe boy main be hitordo burdundu du Britania tokki safuol wakilien burambe temedde jeego dum kawtal mabo dental lawya en lesdini harminun ha dum nodditiri gomnati lesdini fabbitina surango Israila barmi ha be vi do majumni do majumni wawa hallingo lesdini ha kunu war hore dum Israila wadata ha Gaza hitobe benni tokki nodditali lawya en luttube e no danko en wadata dum yigo prime minister jo Britania Rishi Sunak wayli darnde iga mawo wade gollobe balla jawka hauribe e jiabe lesdi Britania tato ha tayre Gaza do dalila kippe kallude de soja en Israila yari do hukuma en balla do ko balla jawka ha tayre Gaza non diga wakkati renen Mr. Snow don hida e billare jiabe lesdidin non non bo be do tokka be tokki non do tugo mo do o filter hala Israil sorrango Israila balmi eritobe do on ko bandel ko baruji Nigeria Africa e di duniyaru. Non tabo se janto jami jantore arado gantore arandol ni mi fuddira e do gaso Abuja la murde Nigeria ha on keta hukuma do nye kunde lesdi Nigeria wi hebi nasaraku nangugo hebebi nasaraku nangugo are kallude dum gomnati hebi nasaraku nangugo areje dum gomnati mogal lesde yontani nda rahotol gol kudrami mami salu nazifa radon igadu Abuja la murde lesdi ndi
hukuma do nyender lesdi Nigeria wi mobani gomnati mogal lesdi Nigeria cede jomorle nastoje jiban gomnati lesdi cede borande naira trillion e billionji temere tati e chapan ene e jedidi der lebbi jinai arandeji der hitande do jinai didi no gas e nay oreje hukuma gander lesdi Nigeria adewale adeni on suditi kander siri Abuja la murde lesdi Nigeria windir lebbiji nay arandeji hukuma kan hebi bezdari cede jomorle yettude gebe temere e nogas e didi etobe chapan e tati e joyi to fondama be jomorle jabaade rawani do cede naira billionji temere jego e jego e millionji temere e chapan e jene e gelle Mr. Adeni labbini wigo nasaraji duddi on hebama der lebbiji nay arandeji banbernde yidi do tinare e jabrude de hukuma custom der lesti Nigeria hosota gam fadda nastinki are karmini de der lesti Nigeria o wi hukuma do nye nangi are karmini de fere fere kewtude temere jo e chapan e jodidi e didi de sama maje FE naira billionji sappo iga jomorle biyetede duti o wi der lewru January hitande ujine didi no gas e naitan hukuma gan habdi nangi are kewtande temere e sappo ego de daraja maje FE naira billionji temere jetati e chapan e nay e didi e temere jene e chapan e jene e didi e gelle o wi lewru February on burdi duduki be dudal are karamde nangade ko hewtata temere nay e chapan e tati e didi de sama maje FE naira trillion haragare o mani tinare jami'an hukuma donye be kude bodde bodde wadata jemma e nange riyiki walli her fadduki kelanta risku der lesti Nigeria iga batte are karamde de tedda bale en nastinta iga lesti yasi Muhammad Salihu Nazif Radio Kongol Nigeria Abuja
Mama Salihu Nazif a jarama iga do gaso Abuja bo se min fahata re wala wala du funa ha on keta luman ko en noddi sirama do naftura e bo so selle urusu mai le rusumai dun her tefuki hinnaye jomirawo musamma sappo je ragarere ngam nan go luttuka jantore denni da ko drami mamme sadin jomoli iga diwal gombe
Duman ko en saura ma do tokka hoynen kiyare lumon kuma beta kanasma arede himbe marata haje naftirki der lawru su maydu. Modibbo Muhammad Mahmud Aliyu Gombe on wadi sauru yenden wakkati de haali dannoy kongol Nigeria ha Gombe.
Annabiju sallallahu alaihi wa alihi sallama wadon nodda watun wiki neddo latto e der lumo mudum Allah tabaaraka wa ta'ala yidi neddo gado wo lumo idha ba'a samhan. Watun sorowo de o sorata fu samhan wadun wodi hoyende der shani juma ko gaba go'o ko ustantama watun o sorante oto e o torratama bo bawdon ma fodai hakkilo mada latto adon nana beldum soduki ha mako to lallai watun dum dabi'a ka woda yimbe sai latto sai wakkati sumai to wari wakkatire de dum tefata faruye Allah tabaaraka wa ta'ala wakkati de dum tefata khairuji to hambe bo sai ngara sai be shattina hunde gaba go musamman kaya masarufi hunde dum andi non so da hunde 200 300 sai dum garta dum 500 bano hunde yargo ndiyam hunde nyamunda ma gaba go yawanci de suma e wari do sai be beddani dum shede to lallai do dum dabi'a ka woda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadi
modibbo jon fodi akilo lumanko en do der lewru sumai wakkati on je handi be naftira lumanku mabbe herta fuki hinne jawmirawo
sumai wari musamman wakkati ne dum yidi dum boyitina bano lesde godde gadata ai bano ta shede kare joni bano Niger dubi sosai ko andumi to sumai wari ko be andi dum marita haji e sumaye fu sai be usani dum shede sai dum lesini shede majum to ngam non dum yidi waton be lumo be tefa barka lewru ndu ko may bo wodi e hebirta barka maru e ha e woni fu won e hebirta barka maru goddo waton ustai shede kare e lesina shede kare na wayu gam to o heba riba o heba riba amma to riba dum sai ba sedda e to ta duda heba sedda so sai sora e yin baljari bo dudum baljari dudum riba ko duda ma sai wada barka bo to o hebi riba mardum barka o yin baljari daga hoje jemirawo gam e buri dudum bo dum wala barka
haragare modibbo Muhammad Aliyu wi kala mo hoynani neddo goddo der jaru mako fu to heban hindu e jawmirawo keroro hoton gol wondo Muhammad Sadin jibali wakere fulfulde sudu radio kongol Nigeria igajia Gombe woila wala dufuna lesdi Nigeria
Muhammad Sadin jibali a jarama ko sa a jar ayettama ko duda nim bo be rahotul mame Sadin jibali min waddi ragare taskaram faggo kubaruji di bimbirende bano mi arti mi andini ha mi surgana buba mame Suleiman ngam o jangana on jawabu bawo kubaruji gol o windi den bo gol o fasiri den bo o janganta on
de didabre lewru april hitande ujunedi di eno gas ene lezi Senegal wadi tariha hala wal demokradiya mayri hadun hunni ardido lezi din Bashiru Diomaye Faye latido ardido famda dubijo hana hiya Afrika dembo dum waddi kude jahaleso do kolarani fiji demokradiya hala se Afrika kirnangeje wakati de wadi de lesdi Senegal don habda be lamu demokradiya se lesse tari wato kedirade enanta lesdi Senegal bo don kabda be lamu soja lesdi Senegal de ndi medai yiduki enanta lamu soja iga kondi hebi ndi mu hore mayri ha lesdi Faransa iga der hitande ujune go e temedde jiwene chapan e jwego wakere fere bo adi lesdi Faye magga ke da tare lamu wakati lesdi din don yide nanta gannudi do yo fanamta se kana hakkunde adi lesdi accudo da tare lamu enanta maggido wato Macky Sall mo habduno yigo dum bamti shubi di lesdi Senegal sei hitande warore gamay ummatore lesdi Senegal yetti jomirawo e yigobe do tani deftere di dangol be fodo tirgo wada fu be non fu ha iga bawo be kollimo ka watta kanko o tabbitini hunde nden watta sei o nuddini do dum wada shubidin faye wari do ardi lesdi Senegal keso dum wakkati rebonde o jinnata darne o tabbitina o hauti ko e bibbe lesdi din dembo warugo mako holli jonta kam nahiya Afrika dun jinni darne ngam tabbitin ki demokradiya hebi jalorgal fayeni o wari lesilal jam'iyya pastef ga lesdi Senegal kolunga kapanoa bibbe lesdi din tiganga der hitande ujune go ujune didi e sappo e nay dembo kango be nanta babira suduma ko Usman Sanko on kauti tiggi jamiyarun dun amma bo sey ardi lesdi bo majo Macky Sall yerbibe ha sare tigorde do Usman Sanko en nanta faefu e gadi wankore de lutani deftere di dangol lesdi din dembo igabao sei faye hebi nasaraku lataki ardido lesdi ne wakkati rende Sanko babiraw sudu makko don hasare tigorre do o tigangam alama holli dum yida o lato ardido lesdi jotta kam jambiya ka pastef waddi sukajo pabaro mardo dubi 54 do ardido lesdi Senegal dembo dum wakkatire on de o jinnata darnde o holla gonga ku gam dum hokka sukabe ma hana hiya Afrika bo sellata ki ardibe dembo faye dum goddo on mo donno jogi hukuma hakkilanta Fiji jomolli o andira bo be kude gonga ku wakati re jotta bonde o jinnata darnde gam o tabbitina lesse gidude dan talamu soja kediraade balezi Niger Mali nanta Burkina Faso fu o yowtidi e majje gam jigodo e gartira les kautal kakinwal nahia Afrika ngal ECOWAS dembo kambe mabbe kotana lamu demokradiya den kam jonta bo sobirabe dido tammi joga ki lamu lesdi Senegal ato Bashiru faye enanta babira suduma ko Usman Sanko mo hokka do lato prime minister jo lesdi din do bo alama holli do faye sezo jinni darnde gam mo ronti koral do lamu mo no do lamu ma hokkati gi wadi dubi sappo be ngini o habdi be kude bodde amma wodi lahe fere fere ngida amma ummato lesdi Senegal don gela do faye tammi wadugo hunde wonde gaddore jahal yeso der lesdi din
to heto be on kiriti jawabon ba ko baruji gol Buba Mohamed Suleiman fasiri den bo jangani on dembe maka bo min waddi raga retas karam faggo ko baruji di bimbire de sey jemma boto jam to Allah yari en nyonki amma jonta ta be wonuki wakati hado min Sadatu Usman Ubangari jabbiti tay langon hayruji ruddi amma mi worda en Mohamed Buba Suleiman gam forana on labangal goppali dabal nyalle jam
to janta bo wakati min surgata ustaz malam bagodo nga wadana wazu lewru sume nga may bo ine jonde
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in innas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yaabe julbe to gondon fu ma simango dina islam ya go to modon ngonta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh taw dembo ande ma anja yeso dugo bayanu do sumayere ngadi bayanuji fere fere kala wakati fu hande bo en dara e der sumayeren wodi sumayeji lati de na de farilla non sumayeji nafila de baraja e barjari samun somu ta dawu en dara shin hande sumayeji de en de baraja do daga dite kanje bo hana sumay lewru dundu ramadana yawon wi sawmu laylan sumoto do ni wada ni wadugo sumayre mudun jemma en lewru dun en wato sumay den de gatta de nafila wa juzuna haran dembo wada e de goto gada niya mada subaka do en fu dun watuna amma der sumayre lati dun nafila hana sumay lewru ramadana yau ramadana kam dun sumata ko dun wata niya sai jemma malami akul in nyama yarai kan don in sumayar nafila non ba ga hay hande bi ba ko nyama ni ya yeso suma kan don Allah arti jabi amma ai sumayar lew ramadana watta ko sai de kan don sai niya mudun jemma idan bo modi boy wasawmul masanun huwa sumayje lati de lati ke sunna kanje on bani sawmu isnaini wal kamis neddo sumo nyande altine nyande alhamisa dun sunna non dun yida bo ay wobbe be Allah hokki arti du latike bandu imudun kala alkamisa nyande altine fu be cumoto fa du lati bandu ay ko woyno non heba baraja dembo nyaloma je lati nyande darangal wakkati himbe hebata iwonder yangada iwonder nangi tumi do adende nafe den to de gare de chudde don kanon kan chudde ngol hebata nangi genden don ka kambo waranta do didabum bo somu yawmil arafati lil gairi hajjin yande arafa in ahan hana makka gonda yi digada tumay den sunnanan amma man ya kifa bi arafatin fa yukrahu lahu amma an gona to idari arafa kanon don wani wada sumayre din wa faqa yawmul jumaati sama ko do latu dike don fodori nyane juma samo a wana sumo wa illam yasum qablahu wala ba'dahu ko lati ton bawo alkamisa asuma kino dan ba sai a inni din lati nyane mare arafa non sai cimo da mada sai ta tabon sawmu tasu a wa ashura wa sawmu shaharur muharram aw ba'duhu do yambo suma go nyande tasu a ashura do yanfu ko ida wada non do barjari amma to en koccu al'ada no a dun sundan sawmu ayyamul bidi yalo maje den en labude anu nyande sappo e tati lewru sappo e nay sappo e joyi do en fudi neddo sumo yalo maje den den salasatu asharan ay sappo e nay sappo e tati wa arba'atu ashara wa kamsa nyande sappo e tati sappo e nay sappo e joyi ay wa kamsatu ashara bin kulli shaharin arabi den bo en a heba e non lato nyande lewru di sappo e je hucumoda dun don ko sunnan banda juldo en neddo ekidiki waago iri sumeje de en de barjari to de lewru ramadan wali kanu wala ko yalta dun lato non hasumoto banen nanta nya de nange nanta donka nanta ko nandi banon hu je umbo sawmu sha'ban kulluhu illa yawman aw yawmaini suma ki lewru sha'ban fu sai nyalo maje didi wal ula siyamu nisfu awwal faqat aw la ko bude sumo nisfu al awwal wato fecco arande arandeo jego go sawmu sittatu ayyamin fi min shawwal neddo wada bale den jego o der lewru shawwal akibal idi in wadi idi wa abdalu anta kuna mudatabi atun ko ida ni neddo to kodira wada din juli fu sai beda goddo jego dembo de asumi ke tare su amma in ma aresi wala ibe amma ko dum buri goni dum to kodira su meje den wobbe Allah hokki kode din juli sai giya be gadi sumaje dan jego amma har Allah take wajibu non wobbe hoccide a sumaje nan da baraja ai sau musittatu ayyamin fi shawwal wa abdalu an takuna tabiatun ko buri neddo to kodira de wala su hadisi bi sau rajab wa sau mu yawmin nisfi min sha'ban amma da heba hadisi re ko lati yi gwa dun sumoto a wato dan rajab ko fecco chaka sha'ban a kanu sumayen do ko ya ayyam bili ko de ne de sumoto balde den en sappo e tati sappo na sappo e joyi wale mutu da wi an yufi matasha a en a sumi sumayen nafila awan yar ko de gidda walakin fi qada'ima abdara hu kilafun ya to a do jibul majjun do wodi hilafa ko de do man ma ya tampi nafila no awan yar go dembo sawmu tis'ata ayyamil awail min shahri lil hijja bi hadisin ma amalun fi ayami abdul minha fi hazi ashar neddo sumo tisata ayamin awaili wato lato darbo jenai arande je lewru zil hijja hadise de godon ya kugal wala burungal do gaddo kugal del baleden tapora gareje tahu buhari wa amalu yashmilu kullu daati ai do en kugal tokkai kala hauti fukala do tare wa man akala aw shariba nasiyan fi sawmi tadawin wala yatum sawmuhu kal fardi tamaman nyamu do yari yeggiti der sumayer den de baraja hana de ramadana to fala yatum sawmuhu kal fardi tamaman khilafu maliki malika yi wa qawlu hunda ifon wanda juldo en tefu wadugo nango wadugo barjaji en gankan hebbinta to lati hebbay no fuyalo ma darangal din ya wadi falila ma da hebbay sai dun hocco nafila dun dun wadda to hauta do en tabba do ko tefete yalma dan ata wobbe kude mudun ini dun tefa odi sedda be jari aljanna der kude falilla to ya sumi keno wadi nafila a juli a wadi sumeje den den de baraja sai dun hocco baraji maje dun wattane mi hewna min yare aljanna Allah min don toro ma ko kayan bawde min gada kude ko yata min aljanna Allah min elima Allah kina min kude kallude lati de hada natugo neddo aljanna duniyaru fu in heba natugo aljanna wadi kugal medal aljanna bona tsake sai in awadi dono Allah illa ma atallahu bi qalbin salim sai ahuwi berne mada labi ananta goddo goddo de berne mada en gadda dewal den Allah jaba dewal mada amma lati da fu in a wada dewal Allah amma a wada hasadaku a wanyana himbe a wada bonondaji fere fere to aljanna sai atubi de nattadum akdawo sai min min albida ima tafaruhul amatu min rafa'il ayidi ila hilal inda ru'yatihi istaqbilunahu bidu'ail qa'ilina wobbe ya hande do ko lati di bidiya kawne de ilewru sai banta juude mudum do ya halla hilaluka jalla jalaluka shahru mubarakun do en do ya do en fuko titano iga bawo wana hau zalika mimma lam ya'rif ani sharri balkana min amalil jahiliyati wa dalalatihim anta jingo do adu'o wala to hebi wato sunna do wi godun wadai dun nan al ma'rufu anhu sallallahu alaihi wasallam addu'a bi ghairi hadha min ghairi istiqbal hilal gada du'a mada hana saide lewrudun a hayniken ba torodani Allah hokke bawde wiigo a wada sumoto jan a heba fajara gilbe den jan jan banda latu bin ubaydillah radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kana izara ahlal qala allahumma halahu alaina bil amni wal iman wassalamatu wal islam rabbi wa rabbuka allahul hilal rujdi wa kair ko jabo hadi daga talhatu oyi sallallahu alaihi wasallam lewru ya kadu adiya du'a yade en kan allahumma halahu alaina bil amni wal iman adigina dun to meden do yerduye ebo imana ku kisinan ijuldam rabbi wa rabbuka allahul hilal ya an lewru dubutinu Allah jomira anan jomira ma anan rujdin wa kairin kandam e shiriya fu hebo amma ma a huccitidi lewru a wada bani a digidanu fu ni gada do mata Allah akbar wa mata atibihi al-amatu inda bidayatu shahri min hadha ad-du'a ma raf'il aidi asul wujuhi bidayatu makruha anta har fi zaman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma bantol juude dun dara lewru wada dun banta juude wana ad-du'a nanga du'ago do en ni ko tita don dun wala de zaman lida sallallahu alaihi wasallam wala sahabihi dembo sahabo en anana dun dembo salafus salihi jawtu benen salihi en andana dun min bidai shahr ramadan ma taf'aluhu al-awwam arbabu turuk min dawafi fi awwalati min ramadan fil awami wa ba'd al-qura al-musamma bi ru'yatihi wa inna lam fi al-wuru sallallahu alaihi wasallam wa sahabi wala ahad min salafus salihin to yan ko nanga to dugo dun wada sewoji gon goddi lewri am nanga du'a go dun woso dun tapotira do dun fiya bawdi dun wala der wakati la sallallahu alaihi wasallam wa hadha ila mashtama alayhi zalika dawafu min qira'ati al-awradi wal askari was salawat nanga nanga wosago sire nanga alqur'ana dun wada la ilaha illallah di wada salatuji ni hu dun nanga wosago ya do en dun wala do sharia do en fu fama hauti bi darbi dubul wal isti'mal alati isugo baudi dun nanga wosago dun huwa dun wada ko nandi banon do en fu wala do sharia ai do en ni min kada shani an taraba adus shabab yasumuna ma'a saudiyatun wala yasumuna ma'a hilal misr qad ya kanun isumata non ilewru makka asumata ko lewru misra dum may kada juna ilal idi wal muslimuna saimuna furto dembo be jahabe juluha idi amma himbe isumi faqa istadalla haula'i bi hadithina sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa abdu li ru'yati sumu ga yugo lewru jare ga yugo lewru fa in gumma alaikum dembo do latifa jumajji ga dalila dule godon to fa akamilu iddata kewne lingal gal sha'ban 30 yawman eloma chapanda ti lewru sha'ban rawahu buhari wa muslim buhari muslim kan fil hadithere de en Allah jaban en Allah ko en bawde sami assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kirti wazu lewru sumai ga wandu ko ustaz malam bakudo sai jango boto Allah hewtini ngadanan wazu godum kesum ton gondi be okere fulfulde sudu radio kongol Nigeria hande jotta bo hidde min gaddana on tafsiru alwani shinide on tammina nugo iga honduko Modibo Umar Zango be ustaz mako goni Usman Ahmad hande ni de lati humay don bal e no gas e jego ni min ummoto min ummoto ha surol nisa'i min ha surol nisa'i aya temere e chapan e jui e jetati yago chapan temere e chapan e jego e didi gamay bo ine jonde gonnana tafsiru alqurani shenide
رسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
جهر أوي فلعناهم من لعنه بما نقبهم قم سبوا في السك مقبه جهر تفسير وي ما دو زائدة بزديده والبار بهم لسببيتي غم سب فيستو في مقب الكوال نن متعلقة بمعزوف كان ينيف على فلعناهم بسبب غم سب نقبهم فيستو في مقب الكوال من لاني به غم سب الكوال بهورينو انانغتان لدي بنانغيكو نقبهم بيستو في مقب ميساقهم الكوال مقب وكفرهم كفران كما بآيات الله آيات الله وقتلهم امبارو كما بالأنبياء النبوين بغير حق قلوتي قنغا وقولهم اويك كما للنبي صلى الله عليه وسلم بوي قلوبنا برد أمين غلف لشداد فلا تعيد لنا تاكو كلامك بلما ويبوي بنا نتاكو النبي جوية تبه Jomirawi bal accu daba Allahu Allah takki katam Allahu Allah takki ale yado berde go bi kofrin ngam kefera ko mabbe fala ta ide berena ta ko wazan wazu fala yu'minuna bi nuddin ta ko illa qalilan sesaka lahudin ko ngo urna mabbe fu dinai minhum ka Abdullah ibn Salam بن عبد الله بن سلام واصحابه وسوبرامه ماكو هذا سلمي كفو كوني انانن بن عبد الله بن سلام وسوبرامه مولو واتو كانكو من ماند وسلمي من بهاني بارغومو هيمبه ماكو بني نبيري ده بني قريزالو ɓe taƴi ɓe Abdoullahi Maysel mijiɗo ɓe taƴi ɓe ɓe sendiri be maɓɓe ɓe joddatako be maɓɓe ɓe hurti haala maɓɓe kala ko ɓe watta pat ɓe ƴonatako ɓe hombi ɓe ngam dalila ɓe silmi. Abdoullahi no salami ɗo ɓe wala bana mako ha andugo tawreta nde o nani banno Bukhari wi annabijo hooti Madina o wi Abdoullahi no nomayrin filli hadisol man samia Abdoullahi no Bakrin o nani Abdoullahi no Bakrin ɗo wi a haddathana humaydun humaydu yecci amin humaydu bo jaɓi hadisol man an anasin an asri samia Abdoullahi no salamin bi qudumi nnabiyi sall llahu alayhi wa sallama wawa bi arbin yahtarifu oɗo ha gesa mako oɗo teɓa dibinoje ba sei o nani Madina jabaɗeɗo dimba noɓe jaɓɓirta annabijo o nana dottien ɗo wiya Allahu akbar Allahu akbar jaa Muhammadun Allahu akbar Allahu akbar jaa rasulullah o nani dottien ɗo wiya banni rooɓe horɓe bo ɗo fiya bawɗi nano jawari min bani najari ya habbada Muhammadun min jarihi o nani ɗo man o nana woɓe bo ɗo yima ɗala albadru alayna min taniyati lwada'i wajaba shukru alayna ma da'a lillahi da'in ayuha almabusu fina ji'ita sharafta almadina ji'ita bil amri lmoɗayi o nani no Madina dimbirta oɗo ha gesa mako oɗo teɓa dibinoje goose o ummi be jibinoje mako man oɗo jogi ɗe o nasti nder wuro ha o wari ha annabijo woni o yotti oɗo jogi jibinoje mako hakkin oɗo yawa o waran o silma ɗo ha deftere maɓɓe tawreta ɗo o andi annabijo ɗo o andi sifaji annabijo o andi inɗe annabijo to o yi annabijo nden boɗo ha tawreta man ɗo woodi ƴami goɗɗi feere ɗo ha nder tawreta man ɓe wi to na annabojo ragareje zaman walamo foti jama ƴami man oɗo bo moodi bo se o hoo'i ƴami man oɗo jogi dibinoje mako to o wari o ƴami annabijo annabijo jaabi ƴami ɗo ni to lalle haɗɗan kankoni annabojo nuletagoragare samanuga o hoyi ƴami tawreta go ngam o dursi ɗo o wari o yotti o ta wato ata annabiya sallllahu alayhi wa sallama o warani annabijo se o wi annabijo inni sa'iluka an salasin mi ƴamete kuuje tati kuuje mi ƴamatama ɗo bo o wi annabijo man la yalamu hunna illa nabiyo to na annabojo wala mo foti anda ko mi ƴamata maɗo se annabijo wimo ƴami ɗume a ƴamata yam o wi annabijo wama awalu ashrai sa'a ɗume on aran alama dangal wama awalu da ami ahli ljanna wama yanzi'u lwalada ila abihi aw ummihi faqala annabiyu sall llahu alayhi wa sallama akhbarani bihinna jibrilu anifan ase wakkati o umma ha gesa mako oɗo wara o ƴaman ɗo wakkati man jibril o jippi yecci annabijo nda moodi bo yahudi koye ɗo wara oɗo warda bo ɓe ƴami tati nda amsamaji baba manga o wi wato jibrilu yecci am se Abdoullahi wi jibrilu annabijo wi naam se Abdoullahi no salami wi daka abdulul yahudi minal malaikati jibrilu ɗo yahudi koye yiɗa haala makko sam ka ha ɓe ɗo wiyama o konnejo maɓɓe nder malaika en ɗo pat wala ɓe yahudin koyen konni bana jibrilu ɓe wi o wadda yan gada kankon allah yerɓata ya halka gure kanko yata efta leddi warita hippa ngam man ɓe yiɗa haala maɓɓe man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika annabijo sey janggani Abdoullahi aya se o waɗi siru annabijo wimo jibrilu yecciyam amsa ƴami maman taki fu wa amma awalu ashra'i sa'a ko woni aran alama dangal kam fa narum tasuru nnasa minal mashriqi ila almagribi annabijo wimo ko woni aran alama dangal kam hiite tammi ummugo ha funa ɗo nge waɗa hirna ayi sahaboy ɓuuray komoye andugo hadise nde annabijo wi hiite umman ha funa waɗa hirna a tate ɓe ƴami anas ɗumen yiide man o wiya a fitina on tambi ummurgo fuuna waɗa hirna kañum alama aran alamaji dangal kam narum yiite ɗon ha yaman ɗo aden ha qaarol ha garol ha en jangino haala kaale ɗum no sinani nafti o haɓi ɓe hiite o aati nge be limse maako nge ɗo wurta kala nduuɓu fuu nge wula himɓe masin, nge mbari mbarina himɓe. Nden o wiɓe o ñifanan ɓe yiite ɗo, to ɓe to o ñifi nge ɓe nuɗɗinan na, ɓe wiimo ɓe ɓe nuɗɗinan. Se o wari o dari tan be limse maako wakkati yiite nge wurti ha nge ñaama himɓe goo, o aati nge be limse maako, ɓe ɗo laara oɗo haɓa be maaje, oɗo wuurani o wuurirani o wuurani, o hawti nge wakkati e gotel, o yerɓi nge nder gaska man, se kanko ma o tokki nge. O wiimo ɓe bo to o haɗi ɓe yiite ɗo, o tokki nge, o natti, o nattini nge ha nder gaska ɗo ta ɓe ƴoona mo. To ɓe ƴooni mo ni hoore maako naawan o maaya. O haɓi ɓe yiite goo, o haɓi ɓe maage ha o yerɓi nge ha nder lowol goo, nde nge nasti o tokki nge, o dilliɗi ɓe maage tan, nde neeɓi seɗɗa e fuɗɗi wiigo wala oroga yiite ɗo mbari mo ay ƴoone mo, ƴoone mo a woɓe na o wino ta en ƴoona mo na ƴoone mo. So waɗi ka wiigo ya kalidam nasinani, waɗi ka ƴoonugo mo ha toon. Si o wurti o wii mi yettino on tawa ƴoonayam, mi yettino on tawa ƴoonayam, ndey ɗo bo fuɗɗi alkoa ɗon mi waadi be mon, mi ñifana on yiite on nuɗɗina. Nden mi wi on bo to mi nassita on ƴoonayam, njaallaru bo to on ƴooniyam hoore am naawal. To hoore am ɗo fuɗɗi naawugo bo, o wi to hoore ɗo fuɗɗi naawugo ni o maayi, o wurti o wiɓe hoore maako man ɗo naawa on arti on ƴooniyam ay issa man. Noon en lorni o ñannde nde o wiɓe to jotta kam o maayan man, amma to ɓe iri mo ɓaawo ñalɗe tati bamɗe waran tokka ɗon ɗambiire maako, wamde ragareere nde waran nde walaa wicco, nde waran nde lumna ɗambiire maako. Wakkati nde ɓamti hoore ɗo ɓe irta mo, wakkati man ɓe tawan mo geeto. O yeccan ɗe de ko fe'ata daga wakkatiel man ha dargal, to kañum goo se kañum ma ɗum wari ɗum waɗay hiite tammi wurtugo haa ton. Ngam hadiseji man wari ɗiɗi, yiite wurtan fuuna, yiite tammi wurtugo ha yamen ha aden ɗo bo. To se ɓe wi wari ɓe hawti moɗi hadis hawti hiite nge yaman be nge hijage ma, ɓe wi nden ka ɗum naarani, ɗum hiiteji ɗiɗi on tammi hawtugo daga nge yaman goo maya hawtana nge hijage goo, hiite man umma daga fuuna goo faa hirna. To siike nan kañum alaama aran alaama dargal, dargal ɓaɗi darugo. annabijo wiimo wa amma awwalu da'ami ali aljanna fa ziyadatu kabidi huute, fa ziyadatu kabidi huute. To yimɓe nasti aljanna ɗo ko ɓe artata ñaamugo, woodi ɓeggingel haa hemre liiru. Kala ndabbo a fuu ɗo mari ɗum, kangel ɗo ngel ɗo seɓiti ni, kangel ɓuriwelgol ngel ɗo wuuɓi, ngel ɗo hawti. To ɓeddi ɗum haa hemre liiru man ɗo, kanjum on kala mo nasti aljanna fuu artata ñaamugo. annabijo wiimo na o ƴamino wama yamziku walada ila bihi a ummihi, ko waɗi ɓinngel nanndata baaba nanndata daada, ko waɗi nde goo bo ɓinngel nanndata daada nanndata baaba. O ƴami annabijo, se annabijo wiimo wa ida sabaga ma urrajuli ma almar'ati naza alwalada. To ni ni wato manii gorko arti je debbo, nden je debbo wari ɓaawo man, nden manii gorko go ɗuuɗi wari jaali je debbo, to ɓinngel ɗo ngel miilanan baaba. To ni ni je debbo on arti nden jaali je gorko bo, ɗo bo naza at ɓinngel man ngel miilanan daada. Se a tawa ɓinngel man ɗo ngel umma, nde goo a tawa ngel ɗo nanndi baaba ce, nde goo bo ngel nannda daada ce, nde goo bo a tawa haa yeeso ngel ɗo nanndi baaba ce, amma jikku bo pot be baale bo fuu je baaba ce. Nde goo bo ɓinngel go wara nanndata baaba, nanndata daada, wara nannda kaawu, ko nannda bappaño. Nde goo bo ɓinngel go wara nanndata ɓeɓe fuu wara nannda kedduma. Taa haykina a wiya a tuuɓi keddu kam, ngam haa mon woodi mo meeɗi no nanndugo be kedduma man. Kanjum waɗi jotta ɗo taari 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 haa ɓinngel wari nanndi oo ɗoma. ɓe ndaran ɗo bo suuno moye arti. To annabijo nde yeccimo o wi ida sabaka maul rajuli ma almar'ati naza alwalada wa ida sabaka maul mar'ati naza at, nde o yotti babal man o wi naza at, se abdoullah ibnu salami wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Mi seedi mi tabitini laamiiɗo dewreteeɗo be henaaki laataaki goodaaɗo se allah, aan bo a nunaaɗo allah. Wakkati man o nuɗɗini, se o wii wakkati o wara kana ya muhammadu, o wiyan noon. Se o wii ya rasulallah, yotaka doole innde sanja, ya rasulallah إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني وي النبي جامي يتتكي كجامي من اليهود كويتو تنيني جتر أنا مسلم منكم تواجوني بأجامي بموي أن من يسو دقا بأننا مسلمي دون تو هاك فوق ناني مسلمي تو والله بفريكة تن نجم دنيا المفوة لكو يوكي يهود سيوري قومون هيب بوهتون سيوري مسلم jotta haɓe ɓe nden bo si anana goɗɗo wiya ay yahudu ɓe nasaraka fewata keferako tan woni ha maɓɓe amma ɓe fewata kawmun yimɓe buhutun fewoɓe abdoullahi wi to ni ɓe nanayi aƴamayɓe yaake jiyam yeeso daga ɓe nanayi mi silmi na mi silmayi to wallahi ɓe fewti annabi ɓe o komi mari haaje mi yiɗa waɗana yam jotta ñukkinam ha nder suluɗo jotta a ƴonaɓe ɓe patɓe wara a ƴama ɓe ha a nana ko ɓe wiyatama annabi mo sallallahu alayhi wa sallam wi bisimillah zaid ibn thabit baba usama ɗo ɗo dari kombi annabi jo si o wirni abdoullah ibn salami man ha nder suudu annabi jo ɗoni yahudin koye ngo ɓe fuu maɓɓe ɓe wari dedei mawɓe ɓe tokkata abdoullahi ɓe tokkata abdoullah ibn salamin irum abdoullah ibn suria en be yayyumnu ahkaba en be sallamumnu mekshami en ɓe pat abo hurayɗin en ɓe fuu ɓe moftotiri ɓe wari ne ɓe mofti yeeso annabi ɗo o wiyata ɓe to wa ayu rajulin abdoullahi fikum min kam moyjo on nder moɗon ɓe wiyata abdoullahi ibnu salamin ɗo ɓe pat fa wakkati el gotel ɓe yaadi ɓe wi khayruna wannu khayrina sayiduna wannu sayidina min fuu amin o ɓuray amin nden ɓa o ɓuri amin ma baba ma ko ɓuri amin kanko ma o ɓuri amin jotta ɗo baba ma ko jagorɗo amin kanko ma o jagorɗo amin wala mo andi taw reta ɗiɗi maako si annabi jo wiɓe a ra'aytum en aslama abdoullahi ibnu salamin jotta ka tomi wi on yiyayna jotta tomi wi on abdoullahi silmi ka noy ɓe wiya adahu llahu min dalika allah rena mo bolla ɗum ɗo o silmata wakkati abdoullahi ɗo nukki nder suudu nde o nani ɓe wiya adamu llahu min dalika o allah rewnum o silmugo o silmata si o wurti tan o wiya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wakkati el man fay ɓe fuu ɓe ɗori ɓe hawti ɓe wi sharruna wannu sharrina kalluɗo amin ɗi kalluɗo amin ayi fewre gogo so wi annabi jo fa hada ma akhafu nda ko mi wulayno a yiɓi yettimago to ɓe artayno ɓe yettima moy on min ni to ɓe nani mi silmi to ɓe wari sei ɓe wiyama min ɗo mi kalluɗo duniyaru fo walamo yettiyam ha lende amma nanu ha ɓe jooɗi yo fa ɓe wi khayruna wannu khayrina wa sayiduna wannu sayidina ha ɓe jooɗi man ɓe ummayi ɓe ɗoɗo ɓe wi sharruna wannu sharrina aw mon bohoto fana abuhu de o wi banni ɓe gasni jottata guite ɓe guite na nani nani na wayway o ɓamti hondu mago no ɓamti kalimatu shahada ɓe fuu maɓɓe ɓe nani fa naqabuhu nani maɓe ɗuɓɓe warino toon sei ɓe diwi tan ɓe nangimo ɓe fiyanmo tan sahaboye ummi nasti hakkunde maɓɓe jabtimo ha juuɗe maɓɓe de tet ɓe wurtiri toon ɓe patɓe ɗo ɗon metti woɓɓe acci sabbi woɓɓe acci paɗe ayi modibbo on modibbo maɓɓe on silmi kam na nawɗum kam heɓɓe hakkilɓerɗe metti ɓe acci kareji maɓɓe dilli abdoullahi ibnu salamin o hoyɗi koyɗol feere karasa tumne karasa tumno horre ɗo jooɗi nder juulurde sei ɓe laari dottiɗo feere wari o wardi be sawru daƴƴet o yahirta ko nden o naywi annabijo eggiti hoɗi wakkati ɓe ɗo nder juulurde sei ɓe laari mo mangu hewtimo daƴƴet o yahirta be sawru ma o waɗi o nasti nder juulurde annabijo se o naafi darɗe ɗiɗi kala satunmo horren wi si o nani ɗo joddi ɗon pat ɗo wiya nda oɗo gorko on yiyata wurtata dottiɗo ɗo o ɓi aljanna e to ni laarugo gorko on jahoo ha dow nder leddi jotta ɗo ɓi aljannajo bo nasto aljanna kan nda oɗo oɗo dilla o nanayi ɓe karasa se tokkimo ha saare yettaymo ha saare wimo nda ko mi nani yimɓe wiyata ɗum non noon na so o wi abdoullahi wi min kam ko waɗi himɓe kam ɓe wolwata dow ko ɓe anda aljanna ɗo yakkulu ha man yashau allah naade mo yiɗi fo aljanna allah naadel aljanna amma min ka komi andi kam o wi oɗo ɗaani se o hoyi goddo wari goddo gonde wari ha koydol goddo wi'a mo en dalil en dalil en dillu en dillu en dillu gorko go se nangi mo der koydol goddo didi ga be mako hadiri da be mako do bon bari be tokki do lawol mangol masin fesugol be do dilla ha jahangal juuti Abdullah wi se arabali dariqul min jihati shimali se o lari selal wodi wato o winda gatal gongal fe'ani mo amma ha wuttudu mako narudo o wadi bana o selan gorko mo yadata be mako gon o wi lasta min aliha anka na alo be wi tokkira lawol do e dillo haɗi mo selirgo wuttudu narudo man ɓe nangi lawol go ɓe ɗo dilla ha ɓe juuti ɓe lori fayin Abdullahi wi arabani dariqun min jihatil yamini haɓe dillata man ɗo se ɗatal gongal iggo e jiya wuttudu mako ñamru se fe'ani mo o yi lawol se o tokki o wuuri o tokkiri lawol gol segol go wimo anta min aliha anka an aɗon nder himɓe lawol ngol ɗo kam senugo ɓuri saɗugo se o yi fayiga jabalu nda hoosere mawnde jonde masin gorko go nangi jungo mako manni se va'idi be mako ha visirwati ha dori dorode ha dow hoosere man sam o yi be juttugo maare ɗo ba maɓɗande yittere o yi gorko go ɗo jogi mo ɓe ɗo ha dow hoosere ma nde ɓe yotti cakka cak hoosere ha hoore hoosere go fa nafa bahum hoosere se dimbi nden bo wi hoosere may watto nde mortan ha ɓuri sembe hoosere dimbi daga dow go ɓe dirti car ha les dirtugo les go Abdoulaye wiya koylol go se o yi gimsi giwal ngal iggo e jamdi leggal mangal ɗo dari les magal ɗo ɗo ɗisi dilli ha nder leddi dow magal bo o wiɗo mema asamanji se o laari o tijji o yi ha dow leggal man ɗo woodi ɓoggol ɗo ha ton ndo yi ɓoggol go gorko go fayin se nangi mo maƴƴande se ɓe dilli ha hoore gimsi giwal leggal ngal iggo e jamdi go ɓe ɓe nangi ɓoggol gol Abdoulaye wi o yi o nangi ɓoggol man oɗo jogigol to wakkati man oɗo jogi ɓoggol o ha o fini o wi o yi oɗo jogigol o ummi tan se o doggi o yehi annabijo o yetti annabijo ya rasulallah nda koyɗon mi hoyɗi koyɗol man ɓoggol hunniyam masine si annabijo wimo wato amma ɗariku ɗatal a yi mangal ɗo ɗum ɗatal on ɓoosingal ɗatal fe'anima wuttudu narruɗo ɗatal ngal eggoye yimɓe hiite anka wala nder nastoɓe hiite ɗatal a wi fe'anima ngal ɗo wuttudu ñamruɗo ɗo ɓota lawol man kango ɗon lawol yimɓe aljanna annabio fe wimo ɗum lawol yimɓe aljanna ha a nastiri a dilliji be goɗɗo o leon yi hoosere ɗo ɗum lawol yimɓe aljanna on tokki hoosere a yiɗo bo fa mawdinu suhada'i kala mo anani latti ko allah hokkan mo lattan o seediɗo pat to jipporde makon a yiɗo toyiba hoosere man o na ko moye heɓata shahada kuɗo kanjum waɗi a yi hoosere man nde ɗo morta masin a yi hoorema a va'idi be goɗɗo neyi ha dow hoore hoosere man ha dow hoosere man a jooɗi nden a wari a dirti ceer ha warti ha les o an kam a heɓata shahada kuɗa to a ɗonno ha dow hoosere man aɗo jooɗi da an kam a lattanno a shahidu a seediɗono amma nde a yi nde dimbima nde doɗɗima a heɓay a tabiti ɗo hoosere an ka wala nder suhadaru he ɓoggol gimsigiwal a yiɗo bo ɗum umudul islami nawre alaa ɗum rawbatul islami ɓoggol a yiɗo kanngo ɗon umwatul wusɗa kanngo ɗon woni ko ɗume an ɗo a woni nder diina islama ha amaya o yetti ɓe o wiɗo on daga ñande man nde annabijo fassiri koyɗon ɗon ko moy ɗo nanagol daga ñande man sey to yimɓe yimo ni wiyamo rajulun min alijanna gorko ma yigo yimɓe aljanna jamman ayi shahada ko man ɗo en ɗo wiya ko ndey to goɗɗo towi wato foti oɗo haa ɗo allah hokkamo shahada ko ma o heɓa shahada ko man wala mo andi o heɗima ngam to goɗɗo sendirta ko be nangar ɗam ko nde oɗo jogi nangar ɗam ha o maayi wakkati yonki wurtata ɓanndu maako malaika wari wurtini yonki oɗo be nangar ɗam wari wurtini yonki maako to kanko ɗo o seediɗo tan nonnoon to goɗɗo ɗo jannga bo oɗo jannga oɗo jannga on accay janngugo ha o maayi to kanko ma to o maayi oɗo jannga man ɗo ɓe winnday do o seediɗo tan kanko kam ngam nane man martaba goto woni hakkude jangoo tabe annabarkaku martaba ji paddo wa'idiri lutta no martaba goto tan o heɓa annabarkaku ma wakkati o yotti ton man ɗo ni wakkati man o accan duniyaru o heɓata annabarkaku kam sey o maaya o shahidu kadi o seediɗo man mata ngariban mata shahida to goɗɗo maayi ha koɗa koɗa fu watto o koɗo o yewi wuro feere o maayi ton to o maayi o seediɗo tan kango ma Allah hokkuen sahada ko o wi ka Abdoullahi ibn Salami bana gorko biyeteɗo Abdoullahi ibn Salami wa ashabihi e sobiraɓe maako wa bi kufrihim saniyan min yangitiɓe ngam kufranki maɓɓe saniyan ɗiɗaɓre bi Isa annabi Isa jomu tafsiru wi wa kurrinal ba'u bewol toggitama lil fasli ngam sendutuki bayna hakkude bewol man ɗo wa bayna hakkude ma ulifa ko bewol arfita alayhi e dow muɗum wa qawli himɓe konngol maɓɓe ala maryama domo jillinde sakkoɓe worɓe ɓe wiyanimo bultanan fewre ardini man mawnde hayso nokku
to haɗo min gaddi ragare tafsiru al qurani shaniide iga hunduko Modibbo Umar Zango be nanta goni Usman Ahmad sey bo jemma to jammintami lornango on tafsir ɗum jango bo fahmin gadda on tafsir goɗɗum kesum dow darnde mo jogani am mo fooɗi labangal faggo kubaruji Sadatu Usmanu Bangari e nanta mo jogani am are kuuɗe a onnani taskamji ɗin no ɗi goniri Saliu Tajuddin Mohammad semi mo fooɗi labangal Boubouhamed Souleymane wiyata mbo enejo nde gandango taskaram jamin luttuɗi nder ɗemgal turankore
Welcome to the English Service of Voice of Nigeria. I am Rebecca Yunusa Avia, and it's my pleasure to welcome you on this beautiful Friday morning here in Abuja, Nigeria's capital city. It's really beautiful Friday because it has been hot, kind of, in Abuja, Nigeria's capital city. But yesterday it rained, and the weather now is really beautiful. It's cold, and I'm really enjoying it. And I know many people in Abuja too will like it. We're broadcasting on 15120 kilohertz on the DRM mode, and also on 7255 kilohertz in the 41 meter band to West Africa and Europe. We have beautiful programs.